wani tu anamu Kana tu awani shiba nime Wanda sesi wani tu ajimu Kana tu awani shiba nime Ure ndami na toilete Kasi wana toilete Ure ndami na toilete Kasi wana toilete Ure ndami na toilete Kasi wana toilete Ure ndami na toilete Kasi wana toilete
Wanna twa na, kana chawa ni shiba ni me. Wanna sesi wanna twa game, kana chawa.